came a long way suke monte ingabe ndiwesele siphonsana bantwana bayela nibathanda bakwazi uthetha ne-english your favorite new age rapper ngubani andazi they start in my lingo just because utshintshe drip offset nimbiza ngemigo nqibu off-white mthenge ngecash andifuni ne-change never go be thick emtshana asoze ndohlule ngebhenki pheli makaveli 25k sayitune remake mamelapha xa sendrapha ngesithoo sirhefule way khonda list yakhe iyacosha ibhitshi zifota ngepeyinte lukotibhiti ikhuphe nditshintshe ndimamele iwave leweyo game yangumdlalo sane ntsangwe nerhemi semi-bitches of ugly kuhlaba ngoblock low way 2020 hours up in the mall that they feeling me all phethe nomisi safino atrashi ndimhlaba ngehak if I drop a single they zoom honey like 30 above bonga amadlozi nesihlwele ntanga nomthandazo ngapha fona meflag ayinayo irespect akaya ngenamba ufunela back umjolo uzakhetha ubengathi awubadlanga bona abaninzi bezibekele pha benuka amagwaba coronavirus ihlele ngemaski wasanitize I tell you no what is akhona matata lay with your bitch with my samba dem cup missile dicks and violin or tongue I run with the pace while you run with your tongue spit us some shit while I'm about to blow up twitch your network I'm about to go live I'm jiggy like nice to see yeah I'm prince be around you see
Try it later.